As Borean, we have been sidelined for many years since the revolution. First, about the health issue, we don't have hospitals. We are like 8 villages, but we don't have health facilities. Wakati wa mtu akipata nini ugonjwa tunasumbuka sana, tunaenda town. So what is the work of the county government for Boreans? Number 2, water shortage. Sisi hapa hatuna maji, tunatumia ya silanga. Hiyo ukame kikuja inaisha. So we are suffering because of water shortage. Watu wa county wasikie, especially county government of Marsabit. The issue of network. We don't have network sufficient. Some of our students are distance learners, others are online. Shida wanapata kila siku, exam hawafanyi, tuko nyuma sana. Electricity tuko nyuma sana, hatuna stima bado, tuko enzi ile ya kitambo. Sijui since the revolution Kenya iko, tumesikia Kenya imeenda sana, lakini hatujafika hapo kama Boreans. Why the government of Marsabit wametuacha, tunauliza. Number 3, the issue of sub-county. All in 8 villages in Bori, we only have one chief. Sindia. Lakini wakikuja hapa politisha wanatudanganya, wanasema ati watatuletea sub county. Iko wapi? Our question is the issue of unemployment is very high, especially Bori. Hapa wezi pata civil servant, hakuna mtu wa county, lakini tuko na kura ya kujenga watu county. Tunawaweka governor huko, lakini tunaachwa. The issue of unemployment iko juu sana. Na tunasema kama shida ya Bori haitatatuliwa, tunasema one time.
One time.
Number 2, kama county government hawatakuja kesho, siku 3 tunafanya maandamano. Tuko pamoja? Mpaka Bori issue solved. Akisini ntaini.